Exclusive from MalawiChoose.com.
Flames is Zamva. I am when flames is Zamva. Flames is Zatega. Flames is Zamva. We say a good job. We know the Sintegoji. We let's a winner. I indeed to flames is Zamva. Flames is Zamva. Uthamangi tawakuda daduna dandintima omwe mwana oipa maganizo iwe nkubwele tanzungu flames isi zamba flames isi zateka kumango panga zomwe mapanga ntawi zonse zao flames ilibe etu zotu ulendo uno ya enda ni muntu wa mulungu kuhira ligi ila genesis kuduta monse mwachina esaya Yeremia mpaka chivumbuluto uguwa kumanga ndi kuchosa ziwanda zolu zisa nkumane nera kuti ndi kuona zigoli za flames ma striker to receive zigoli ndipo iwe goalkeeper watu receive roko iweyo receive roko goalkeeper watu ndi ma defender ako uguwa kwa sanjika manja flames isi zamba mwene flames isi zamba flames ndi nkutukumve paka fika paite chakuti minutes iyo ya hedera mukonde mwake momwe kapena kipa wauzinda mpira chigoli chalowa kana mizira kuvulala game tabetsa flames ndi nkutukumve flames sidzamva flames sidzateka ati ine ndachoka ukaronga kudzaionera kuno ndavalanso zofira chingerezi let them see red ndi flames yo zimenezo imango tana kutuma ndi ndani kuti uchoke kuti ali choncho ndala phuma you see oni red nchichewa zofira zako zona weka ife sitiendera za munthu ukaronga timaendera izo takhumba apurika thawi yomweyo wina red card si dzamva amwene flames si dzateka flames ndi puludzu si dzamva ndemadziwa kuponya flames kupasirana number 1 kufika ku goal umango mvera masupporter ha ye ii kena kozi adana achinya amwene flames singamve flames si dzamva flames si dzateka zoti mamilioni ya anthu amakhala nakachajitsa mabadile kukakonzesa wairesi zogonja kuti amvere za iyo ena kugula kuti masikafu atazipenta ndi utoto wa iyo ati si samala ilibe nazo ntchito ndipo zisayikhudze napa unkhutu kumve flames inaika game patali ndi ana ikutsogola 4-0 pa unkhutu kumve flames mumango taya nthawi yanu iyo inanenesa si dzamva sidzateka nta flames sidzamva ndiye makhala mmapuleya flames maplayer olimba ntima kuyambira kale kale anga machoka banja limodzi zoti maplayer amalira akaluza kuli kusweka ntima ndi kukhudzidwa ndi sa flames itu amango fusana maplayer maso muligwa ati tienda bwanji ndi kuluza kuti kauchape wa mame basi madzulowa zagwaza atati dzipepese ino anzathu muyenda bwa ife alamwanu MG2 machine apakona ajakhala kuti chengeta madzulowa umango dziwira atunghawa tinapachika ife zatha izi flames sidzamva mwene flames ndinkhutukumve flames sidzateka ndeili ndatsogoleri flames ada ameneo nda amena manganira mpira pa malawi pano masanje nieni anthu onene pakale ndi ulemerero wankugonja kwathu nkututa nanso chigulu mbumba yao yonse kutsala pang'ono kutenga mbuzi ndi nkhuku zao zomwe uyo okalowa ulere ku VIP choncho flames ngatukuke nde sasa potanso oloika wina flames ulemerero onse pa iwo koma ikangogonja nkumapita mmawaire simu ati vuto lodi masapota tikangochinyidwa chigolo amasiya kusapota asa koma iwe sungaone kuti vuto lalikulu ndi kuchinyidwa idwako ukusuta za ukali ndithu flames sidzamva flames sidzateka mbamba flames sidzamva ndei madziwa kusintha makochi flames ndamakhala nzizungu zofanana makochi a flames ngatanambira standard 1 limodzi achina lake of enough preparations munawamva we will go back to our drawing board we need more friendlies asi an improvement we need experience. Oh, I mean, we need fresh blood. Pepani, kodi pacha fresh blood in the experience. Zimasiyana bwanji, ndikumbutseni, ndi mabalalika hapa. Flames sidzamva, mwene flames sidzateka, flames sidzalapa. Dziko langa linachuluka nchibwana kunyengererana kwambiri. Katsogoleri oyanganira za mpira amapanga ripoti kwa ndani nsaona kuyeriko sapenya kuti akuleperayo. Flames kuluza itadya za nsonkho aliyese zosankhudza. Atilekeni timadziwa kale ndero iyoyi. Enough is enough nchichewa yobu satini satini. Timakukondani ma flames koma chibwana chakuchulukirani mukanachepetsako zuti bowa. Kukutengerani kwa singanga hai. Kukupititsani kumapemphero hai. Ndetitani ino kapena mungoti tuma ngati mwatopa tikafuse ku FIFA kuti kuthetsa timu chindapusa chake nzingati sitingamango khalira kumwa mandimu na feso mkaka timaufuna talema ife kutero ko wina mene ndaterema mwandimbira phone yo ndiopheza ndekusamvako nakuza cha flames sidzamva
exclusive from malawichoose.com another one.